Abita Hills. Mutima kuntu janyo simanyi chichi Nandi bakutawa Sijukira wakamba tikuli bakufo Kutwa ula nena vyu wabivako Ulila echa kunyiza Bakila neto nena yekumisinga Sulabu bimukwano Wano mutima wabitwala Kumisinga baby Kumawene mbele tele
Baby, singa, 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 singa